Wagwan, welcome back to Brutally Honest Podcast. Season ni umpia, my friends.
This is a freshener.
Dema liinja tu hivi. Mime ikanuka Lake Victoria. Ime nuka tu Kisumu. All of a sudden. Taka tuwanda na sexual hygiene. Mta nanuka na jetuwa nguo. Nguoja, jetuwa nguo.
Yes.
But unasikia rufu.
Yeah,
ati nako in love. Sikia uja.
In love ama kuhoni, bro.
Si nikampanga mechi. Bro alikuwa ametoka mbali, sijui ni tala ama ni wapi. Hata unapiga kidole unasikia.
Ai! Food test.
Food test.
Kwa jamaa la nako there.
Acha wewe. Bana madam boss. Ulisikia chenye alifanyia Obina?
Sikia mtu anavaa mask, mtu anavaa mask. Sasa uje kujana dem kwa nyumba. Ajaona dema na kaje bila mask. Ni kama atuni na salasi ya walitoa combination na
kataa.
Oga. Kuja kijani. 1 2. Sikuja kijani na Mau Forest.
Sasa subscribe kwa Brutally Honest Podcast.
Season 2 hii mpya sasa.
Season 2. Yeah. Tumefika subscribers wangapi?
Sasa hivi tunaelekea 3k. Tuko 2.8.
Tufike 3k. Tuwapatie 3 seconds. Wewe sim subscribe.
Subscribe.
Kama unawatch hii video hadi saa hii na hujasubscribe surely. What are you?
Wewe ni mchafu kama hujasubscribe.
Ama wewe ni mtiaji. Wewe ni fan wa Chelsea.
Wagwan, welcome back to Brutally Honest Podcast. This is another new season, fresh season. Season ni umpia, my friends. This is Wagwan, welcome back to Brutally Honest Podcast. This is yet another new episode of season 2. Leo topic ni sexual etiquette. Hii ni kitu wengine wengi sana na niko na OG ndani ya nyumba
kama kawa.
OG?
Yeah.
So, sexual etiquette, ukisema sexual etiquette, tutaka tuanze na sexual hygiene. Niko na besta yangu aliniambia, wacha niseme ile yangu juu sawa naijua. Na besta yangu atialita DM kejani. Yeye amekwambia jana ametulia ako fiti.
Keja inanuka air freshener.
Dema linja tu hivi. Mimi ikanuka Lake Victoria, imenuka tu Kisumu. All of a sudden. Bro, ushaje Kisumu pale Dunga Beach ile samaki na kwanga pale?
Kosea Kisumu ushima oya. Unajua sasa hii Kisumu is the cleanest city.
Ngoja.
Sema inanuka neti ya samaki oya.
Oh, sawa, sawa. But imagine mtu ananuka na jetoa nguo. Ngoja, ajetoa nguo.
Yeah.
But unasikia rufu.
Ai.
Manu kuja hapa, unatuangalia hapa sana.
Yeah.
Atuko na story gani?
Ati unasema nini?
Hygiene.
Sexual hygiene.
So bro, ushae kwa na experience na hiyo story ya...
Sasa wacha kwa zani waambie. Mimi demu tumeongea na ye. Mneti.
Yeah.
Mtandao.
Yana. Niko in love. Kwanza nilikuwa nimeacho.
Ati nako in love. Sikia uja.
In love ama kuhoni, bro.
Bro, ata nikushu. Hii demu. Tungo kwa chakari nilikuwa nimeachana na yule mtu wangu na majua hata nikapenda.
Eh? Tungo nimeachana na yeye so na
tu niambi.
Eh? Ah, bro. Choma bana.
Choma.
Aina pesha sana. Pesha sana.
Yeah.
So dem tu unajua vile yule chakari na dem unaongea na yeye una feel ile inaweza enda mahali. Kusema kweli nilikuwa nimetaka iende mahali. She was everything that I wanted. Si nikampanga mechi. Bro alikuwa ametoka mbali, sijui ni tala ama ni wapi. Kakamba.
Kula tu kakamba.
Eh bana. Sikia
kwa tribal hadi kwa pombe.
Bana.
Endele.
Sasa si dem tuka nikamwambia kuja kijani.
Yeah.
Ingia kijani vizuri akaingia kwa bed, tukapiga mambo yetu. Hey. So time ya kwenda kupiga mechi, manzira sikia hapa bana. Hata unapiga kidole unasikia. Ai!
Food test.
Food test.
So ona sasa ajatoa nguo.
Ajatoa unapigia tu juju.
But manza unasikia hiyo
so time ametoa nguo. Unajua pia uwezi anza kumtoka immediately.
Yeah.
Unaipiganga tu. Hata hiyo hivyo unavumilia.
Unajikazanga tu
kidogo. Unapambi.
Master boys.
Unapambi hivi unasikia rupi na kupiga hivi.
Na unajua mvumo wangu.
Kenya
basi. Unapumua huko.
Huko wazaga. Tuleja ni nijerosha tu, ni kushu.
Ya mwati
wa leo. Ataja hili.
Njojo nataka kukonfirm. So, hadi wa leo, huyo dema tujai onge.
Manu kumisho?
Siku mshuwa manzi.
Aji!
Sasa namwambia, hiyo ndo kitu leta ngori. Actually, alianza kunitext back. Oh, nilifanya nini kwa juu? Nimeenda tu MIA, na simwambie anything.
So, ajui hata hiyo harufu ilitoka?
Hata ajui nilimu. Ajui kwa nini?
Unajua kitu hiyo ni shangaza na magala kaa. Ama dema hata wajuangi pongi na nuka.
Walai.
Awajua mana lenga.
Mimi bro. Sikia. Wewe pige, wewe uita dem kejani. Pige foreplay. upige food test unanipata. Ile unajua ile ushapiganga food test unapitishanga hiyo mkono karibu
wewe. Ni pale
yani pale lakini
kuna unapiga mtafuta
hiyo. Yaani mara lazima. So ukishapiga hiyo nini? Utasikia tu, utasema ude mnaweza mpea head ama sita mpea head ama nitaendelea na hii mechi.
Yani kuna nyonoka na unataka head
kaka ude ala. Alikuwa mpaka na ile uchafu ya huku nyuma ni watu wa huku
unaonelea
black black hivi.
Unaona
nilimsorora vizuri time ametoa nguo unaona hata ushangi mgongo vizuri una get manzi. Sasa hiyo kitu ilibo yani mimi naweza kukosa hata kuongelesha siku jawai
kwanza jamaa la kodhe
bana madam boss. Ulisikia chenye alifanyiwa Bina? Mpaka akanyimwa invite. Serious? Alinyimwa invite.
Mwana pilau?
Haya, hakuitiwa.
Baada ya kuitiwa ya nini?
Juu ya mtu alitaja madam boss.
Haya, so where do you feel? Unafaa wambie, ukisha find evil, unafaa wambie dem. Unafaa umshow what you are IG.
Yes, you should, but how?
Sikinjaru?
Ah, bro. Mimi siwezi shinda ti wewe nimetumia hiyo time yote nimekusuka ukujeke. Hiyo ni nguvu nyingi. Sasa nikufunze tena
kwa. Toa ya pressure na kufanya.
Ah acha oya.
Mimi hadi kuna mwingine
sana. Kwani yeye ni mbura mwingine ni yeye bilia ni
insi. Wewe kwa story mbili. Hiyo nyingine ni gari.
Hiyo mkono kabla nenda kwa story ya pili hiyo mkono badala kupitisha kwangu nilikuwa nampitisha yeye askie vile inanuka, alisa juu inanuka. Unanielewa? Wewe ukipiga litmus test, si ni wewe unajipitishia
mrembo. Wewe
unajipitishia. Sasa unajipitishia mrembo. Askie.
Yeye askie.
Askie manze.
Unaona sasa? Ndio maana nakwambia, magala wananukanga. Bongo. Hawajuangi ati wananuka bro. Sijui ni kwa siyo mama ni nini but sijawahi.
Na ni kama ni hygiene mpaka ya kuoga. Unaona hii hygiene kwa meno. Tuweka nywele.
Bro sasa hata kunuka meno ndio mbaya. Imagine unataka kwenda mechi na unatupa mdomo. Mimi bana mimi kuna gala shai nuka mdomo mpaka nika man. Nilikuwa na umadi na kichwa bana lakini sasa na maintain tu.
Unaweza piga mate? Unaweza piga mate?
Ulipiga mate?
Ah bana. Bana bana. Nilienda
tu kwa random mama ni mtu ulikuwa unapata naye regularly.
Ilikuwa first time.
Ai.
So na ni mtu na respect.
You must have a very long night.
Aikuwa night.
Jamaa.
Ni mtu na respect.
Jamaa ni DM kijaji. Sasa ni ile panga mechi online. Ile online. Si si call online. Ndio bakuja na ile tena mask. Askila mtu anavaa mask, ile anavaa mask. Sasa uje kuja na DM kwa nyumba, ajaona DM anakaje bila mask. Ude mali tu mask hivi.
Ukapigwa na hora.
Ni kama atuni na Salasia walitoa combination
wakatoa.
Uko suri hapa. Uko vinya, uko vinya.
Si nilikupigia bro. Naambia naitwa nae, naitwa Shuti. Unajua mimi excuse yangu ni simple, naenda studio.
Nenda studio.
Sasa
naambia tu nitakuita siku nyingine.
Mimi na story ya usafi.
Sex etiquette, nenda sex etiquette.
Bana.
Sex on sex etiquette. Oga kuja kijani. 1 2 Sikuja kijani na Mau Forest.
Bro kuna watu wana enjoy.
Kuna sana enjoy.
Kuna watu wanapenda kusikia fudhizi kisha.
Huko chini
utamu. Ashaambia hivyo na primary classmate. Ashaambia hivyo nikiwa Raimo. Sikuwa anajua hata ngono nini. Aliambia inataka kwa ikiwa na fudhizi.
Mimi siwezi kemba dem ako na napia grass huko chini.
Na wewe mwenyewe utanyoa ama yeye yako ijali.
Muhimu.
So wewe ni msema wewe unataka kila mahali.
Mambo safi.
Bro, hata Old Trafford wewe inafanywa nini?
Grade
level wachezaji wa grading. Wewe sasa mbona unakuja hapo na win? Kwa kuja hapo na Europa, acha wewe.
Na unajua hiyo ni ground ya mechi.
Hiyo ni ground ya mechi.
Eh.
Sasa mimi, sasa wewe unataka ile trans zangu ndio isafishe hiyo nini?
Mpaka huku dema anakana kama mbeba kuku.
Kuna mtu ashainuka battery huku najikaza mpaka
Adibata
anuka ile bata Everend.
Oh, unataka kumlamba unakuwa romantic sana unamlamba zingine hapa kwa shingo.
Unajua ni ama akiwa missionary yako hivi. Battery zinanuka huku mbaya. Hydrochloric.
Sawa we.
Mnda anuka bro wako.
Acha mimi niende.
Sawa. Ambia watu waoge.
Bana waoge na anaomba subscribe kwa Brutally Honest podcast.
Season 2 hii mpya
sasa. Season 2. Tumefika subscribers wangapi?
Sasa hivi tunaelekea 3k. Tuko 2.8.
Tufike 3k. Tuwapatie 3 seconds. Wewe sim
subscribe.
Kama unawatch hii video hadi saa hii na hujasubscribe surely. What are you?
Wewe ni mchafu kama hujasubscribe.
Ama wewe ni mtiaji.
Exclusivity when it comes to sex etiquette. Unajua kuna wasa wanasema tukue friends with benefits na hawajui.
Unajua another thing inafanya nini? Inafanya rosikoko ya mroro itupe. Ni hii kupeapea mbogi nyingi roa alafu kila mtu ana seti ya CD yake hapo ndani. PH yako sasa inakaa ya manyiwa. Alafu sasa wewe Morio, wewe umedeti ude, unaingia tu hapo na mdomo, unataka kulamu, utafura, nani yule ulisema alifura mdomo?
Mita kupea head, mimi na kupea head. Bro, cheki, umse kwanza amelenga defaka kuna harufu. Na bado aka go ahead kupeana head.
Aka chukua sheria mdomoni.
Nampata, usiku ni ukuja kura. Na nambia aje, ni nyuki.
Nyuki ina, nyuki metoka hapi juja bro.
That's the shocking thing.
Yeah.
They were in 5K.
Yeah. So wait.
Kuna nimenuka na amenunua magodoro kwa nataka 5K.
Umenunua harufu, ukanunua mdomo umefura 5000.
5000. Dem sasa hiyo ni bei yangu sasa. 5000.
Bana dem, kama unajua uko busy ya kuuza Roscoco, hebu tenge nini? Business premise inafaa kuwa safi.
Maintain your business environment na kwa fiti.
Hata ofisi usafishwa.
Kweli.
Yeah.
Hiyo story exclusivity.
Exclusivity.
Discipline. Atio cinema FWB, tunakula nanga tu. But hakuna exclusivity bro. Unapea kila mtu. Wewe ni FWB na kila
msefi. Wewe pea tu kila mtu. Wewe unataka kudedi mbio.
Sasa bro, namia mtu ya kusuna. Uyena tupesi gani?
Si unataka kudedi mbio. Sa pea.
Wewe, kunafaa kuna rules.
Afa kwa na rules.
Kama ni mimi na yeye yeah, ni
kama ni mimi na yeye kwanza kama ni raw ibaki hivyo. Si ati ni raw.
Test it first of all. Test. Just kuna kuna test kit. Mimi ni bima juzi umepima pima last week.
Mimi nimepima last month. Hata naweza onyesha mafans hapa iko hapa.
Na iko hii podcast na normalize kwambia wasi ukweli. Hapa wana sensitive on safe sex. Na mimi nataka wasi pima anga tu. Hata ndio sasa unaogopa sijui ukipima.
Ati dem nilikuwa na kemba alipima akakuwa negative. So mimi automatically niko.
Ule mwingine ana testing na dem. Ule dem unakulaga roho hana na ule chali yake pia hana. So mimi asini. Bro,
hiyo ni theoretical VCT.
So exclusive the rules. If it's me and you hivyo.
Hivyo.
Ukichoka na mimi tuenda.
Kaunata kama utaki kuwa loyal unaona hiyo nini yako inakukosea heshima. CD ni chwani
50 bob.
Yeah, sure pia ni fiti sana, ni free.
Ambiwa sasa ya kutibi, utia ni 10k.
Bro, unajua hiyo ni rent ya mtu.
10,000.
Aujalipa rent jumboro inawashu.
Sex etiquette number 1, usafi.
Usafi.
Nafua kwa usafi. Unajua usafi ni, ato kena kwa msino mkua mwoga, piga shawa ingini. For formality.
Well, unless kau unajiamini ulipiga shawa.
Nazuma nioke bro. Hafu. Sasa unaitisha kwanza kuna wanaume wanaitisha head lakini ukiinua ile mali hivi bro
ni kama umetoka kucheza rugby.
kama head kama haizi pea dem head pia hizo. Kama haizi pewa. Haizi pewa. Kama haizi pewa head. Yaani ile level yake ya usafi. Kama hiyo kitu haiwezekani.
Usikia nime.
Inakaa.
Mi nae head yangu iko dependent na vitu ngapi? Mbili. Ili mi nipe dem. Hygiene siwezi ishuku. Unanipata? One. Two, ina depend nimekudedi aje.
On feelings. Hey, bro, una wala feelings?
Bro, siwezi dinya mtu sifii.
But be, unja kitu narubungi the vitu nini? Ni pia products unatumianga kuku. Mtana chochu, ati tightening products.
Umalaya.
Bro, ile mali ikisha kuwa bigi, uweze rudisha.
Wachana tu nayo. Ikisha kuwa cabbage, uweze rudisha ikai kama nikio kama.
So, wanachoshu hati, unaeka juu unaeka ndimu, na kitungu, unaikaza.
Hizo vitu zinaribu pH. Wacha kuwainu.
Water. Wanama use water based. Mbaka kwa lube ni water based lube.
Usi introduce maforen kwa mtu wa mezo ya manyaru. Naribu. Ha! ilikuwa imenipita kiasi jana nayo. Vitu foreign
watu. Anasema, unasema support local. Support buy Kenya, buy local. No, unavuta foreign.
Unavuta foreign.
Tuseme mtu. Tumseme.
Ah, chana. Utacho. Anaambia la vipa wewe leo usikuje bro.
It's our brand. Bro, tukimalizia, what are you uko na wewe kama wewe sasa? Uko na etiquette yako ya sex, and for you to have sex with somebody, do you have like 5 ama ama hata 3 things in there? Kuna inafaa kuwe nazo like
me first maybe from ili nifike hapo, acha hata story na cleanliness. Here anifanya nikuwe hosa. But mimi lazima nikufeel. Lazima nikufeel.
Sio kumbaya kuingia kwenye.
No. Hiyo naweza fanya, naweza get from anywhere, but we don't just go down. Lazima as a man lazima uoperate ka simba. Eh, ni meat or nothing.
Territorial.
Yeah, meat or nothing. Hakuna tia huo sasa leo, hakuna nyama unaendea nyasi.
Usikule nyasi.
Hapana. So lazima mimi lazima nikufeel. Then lazima nikumeko ni feel na ukwe very comfortable na mimi. Eh, alafu from hapo hygiene yako ikuwe fiti, ukwe chef. Na pia ukuwe mtu wako pia na again. Si unajua nikikuita mimi na I want to give you my all.
Kuna so, kuna watu wanajiita.
Usikuje
missionary babies.
Usikuje kunipea 70 na mimi ndakupea so.
Missionary babies. Kama kazi ukaa mtu anakuja na baby. Alafu anarudi
hapo. Missionary baby anabehave kama iti. Hataki ausikie hata sauti bro. Ausikie unaweza dhani unakemba watu huko city mortuary huko. Ausikie hata sauti. Jirani hata naweza dhani wewe ni gay.
Eh, sawa, mimi sina rules. Mimi niko na room tu moja.
Yeah.
Kwa tu msafi man. Ndio mimi mwenyewe hakuna siku nakwanga kijani, hata kama ni shoot, hata kama si shoot, hata kama nimeje kutembelea. Shower lazima. Shower na nguo different si za jana.
Imagine landlord ameleta waba. Unalipia na uoge.
Ah, hiyo nguo safi na party kwa mimi. Thank you so much guys for keeping it here. Subscribe. Waweza kukumbusha tena subscribe and share this content.
Subscribe
with us. Tuko Spotify pia, enda Spotify. Sikiza huko. Wabwa.
Peace out.